جو تمنی کڈے کبرو جی امیں اے پھل پھل دے
talatare sappo e nayi lewru mars jeenayamde sokkiddo studio tamani miɗen tawa e ley maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗo Oumar Waygalo sikkiraɓon kumpititte wiide bonandaji gaɗi nokku noddirteɗo fafa lesa ha leydi meɗen ndi soldats en ɗiɗon keddikili hen kañe civil en ɗiɗon wattu joni o suudu ministre humniɗo kabaru soldat siɓe ley leydi meɗen ndi holliti wiide yoɗum gonga jaati goto e seediɓe ley oɗon nokku kolliti wiide ɓeɗo yimɓele wakkande ɓe nannannode eɓe gonno ƴikkude tono ɓe mbiyanno Allahu akbar Allahu akbar le majjum ɓe mbihi ɗum woni yimɓele ministrement kañe ɓe armi mali ɓe jeeyi faabu yiki gomɓe toon ɓe kanko kuminiɗo kabaru neɗɗaku kañe haqqeji ɓiɓɓe adama le waldini nations jinide keƴaɗo ley leydi mali ndi o wakkati joni o tongui tongande makko le majjo o yowi ɗum hulɓini sanne hono yimɓele civil en ɓe goori le wuddi leydi ndi kañe saha leydi ndi fettoraji ɗi jotto ɗum en kasen projet keso ɓangui ley leydi meɗen ndi leydi Allemagne ndi ɓe garan fabirade mali ko yaata millionji jeenayyi euro ɓe garan ɓe paabo projet ngawo e pamaro yalla jaam e deƴeran warta ley leydi ndi sakiraɓe ɗi onon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bertande ɗi bisimilla moɗon e heɗade soldats en ɗiɗon keddikili hen kañe civil en ɗiɗon bonanda gaɗaɗo altinere keñen nokku noddirteɗo fafale saha leydi meɗen ndi kerol meɗen hakkude meɗen ene e Niger wattu joni sukkita wiyede gomɓe caggal ɗiɗo bonandaji yo guɓe jadinkoɓɓe noon suudu ministre humminiɗo kabaru soldat siɓe ley leydi meɗen ndi selini wiide ɗiɗo bonandaji gaɗi toon jaati fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
nantinoɓe kabaruji AFP kolliti wiide bonandaji gaɗama ñande altinere nde to ansongo toon e ley ɓadade wuuro fafa bangue kerol leydi Niger fa hande leewi mabɓe solasaɓe ɗiɗon e civil en ɗiɗon keddike hen ɓeɗo bonɗereɓe cikkitaɓe latade jadinkoɓe naɓɓi dun mobilaji ɗiɗi suudu ministre humanitaire solasaɓe meɗen gonɗini oɗo adad ndu holliti wiide dun solasaɓe ɗiɗon woɓɓe barmi ngal guɓɓal solasaɓe leydi Mali ngal bonandaji gaɗa fewde mu ngal na heeɓan noon yimɓele nannoɓe luumo keñen solasaɓe woɓɓe na wondi noon lawol warde nder nokku o suudu ministre ndu gonɗini oɗo kabaru dun ka goɗɗum foof ndu ɓeydali hen magal paɗ en ɓe dardi jama o yo heddo nder galleji mum en yalla fay so basi o fuɗɗiti pati civil en woɓɓe keddo hen ñande jowliru mars ndu solasaɓe sappo e go on leydi Mali keddiki e nder bonandaji gaɗaɗi e ɓadade kero leydi Burkina ɗi guɓɓal lollirgal groupe de soutien à l'islam et aux musulmans anditi wadde
komin noddi neɗɗo gotto fafa to holliti wiide yoɗum gonga jaati gaɓɓe ɗiɗo bonandaji ɓe ƴikanno toon Allahu akbar Allahu akbar o holliti wiide duɓeɗo yimɓele jaati keddile hen keɗe komo sifi dow hen neɗɗo gotto fafa to dow faccitago mumini sendebou
bandi en natiri heddi benkeya ɓe fuɗɗi fiɗɗude soddasaɓe bangue luumo to daabaji sottete yonkimalgal paɗe ɗiɗo heddi ken kañe debbo goto e suka jokala goto neɗɗo goto dum barmi kañe dakiji jetti ɓe ɓami mobilaji ɗiɗi malgal paɗe en ndeno ɓe birfeke e lawol ngol ɓe gardi fey goto heɓay andude ɓe jegal fiɗɗugol marfe ɗe minen kay min cuuɗoyki wiyama de wattu mum ministrement wari nangude yimɓele le gallure nde yo soldasaɓe iwɓe laabi gaza garɓe luumo miɗo mila haaje mabɓe gaddi ɓe nonni bondereɓe ɓe caami dow mabɓe
sakiraɓe so ni o gabbiddo bemal amen ande ngal oɗo mbaylinirtude miijoji moɗon do hello amen ngal mi noddirta phase facebook e compte titter studio tamani kanko noddirteɗo silmen baldo keƴaɗo walde nations unide no haqqeji ɓiɓɓe adama en goori le leydi meɗen ndi o natinoɗo mali ɗo ɓamde noga e jeɗɗi lewru février fa yettade jetti lewru mars wattu joni o waɗi dow hen tongande o wi ɗum hulɓini sanne hono yimɓele ɓe goori le wuddu leydi ndi kañe saha leydi ndi fati toraji ɗi jotto ɗum hen toon kasen saabi de o wi won bonandaji ka jottiɓe ɓen toon jaati saabi de ko heewi cuuɗi école toon fo uddama wattu joni o fa keɓen famtade fa hander keɗe Mouhamadou Sama Sekou
Suleiman Baldo yehi to gawu toon ɗo golleji luggol arandeji puɗɗi ñande noga e tati lewru janvier ndu wattu mo o memi haala bonandaji ñande sappo e jeeti lewru janvier nder d'accorde makko nde o holliti wiide ha badan wayɓe golleji jam kay bonandaji tan mbawi e lewi makko martirgol kumpa ñande ɗiɗi lewru mars ngol bangal dental guɓɓe jadinkoɓe lolirgal alkayda au maghreb islamique na hollita pellital ɗeɗo guɓɓe hadde golleji talkurndu yarde yesso o memi ɗum haala rafi jukkoje bangal golleji jeddoji hakkeji ɓiɓe adama gaɗaɗi nder tiɗallaji hitande 2012 ɗi Sabi, e tiagal mudun, e kanyadun der habgol terrorisi embe. Suleiman Baldo, ndarri sola sabe, leedindi, ebe kad anarundu, watande hakile, hakeji bibe adama, ndar ima daraji mabbe fewde, e bondere bebe. O sakitiri yetu de sanne, yargol yeso, ndar kabaru sariaji tawangal, putidi bangal jo ingol, kajabe fedde, yafundiral la CVJR, e kanyadun futugol, figol dabere jyoga.
Walde humini ne kabar hakile bibe adama, en lele edini de pno dita AMDA, sebe koli tivir sa, e watu jono non ido kabaru jongori no, idum jokita hakile jate bimbi kono kanku Suleiman Baldo tungi ko idum nanga hakile le majum bimbi bona ndaji kewda na ngade civil en gombe le odo nokku be ngadi noddango fewde dum wonon gube ngarde nota leedindi kanye arme mali ben tinno fati jillindira yimbe le jaddin kobbe kanye e yimbe le civil en be wala fu ko jibdir dum e jaddin kobbe kede kanko noddirte maître Mukhtar Mario ko kanko won horejo walde AMDA sinde ko mo sifido hen do fati tango Muhammadu Samaseku
la lutte contre le terrorisme
habugul terrorisme be wana hunde yafunde ana tidingul dawre tawe bupi ngada ka wana fi der lid malini tan idi ngade fay der lede ngirwude hono de tubakube de on dulla wi de be ngadi bupi der habugul mabbe terrorisme embe sabi yafa fe sundude biyaabe terrorisme embe madu yibe le gondube mabbe ka anda wi de be terrorisme en wobe dun ana gulde mabbe e andi dun hakika yo terrorisme en non ka be dejjan do kabar mudum denno hon dido sifaji tidinta habugul gol andude mo kala mabbe woni wana hunde yafunde ka dum fu fe tawede ndar rasul sabi lid mali be e kanye be ked annarumbe yo ngatan hakile kala ko kalmi ko padi be jullindira fe kulle de galda wana mo fufun terroriste der wuro be do ngoni
wuledi almayi di be mbibe ngaram be tawde e mali no jam e teder hani wartirde le nokko wattu jono be ngadi projet keso mo no dirno jam e teder hani wartirde le mali fo e mangal mudun o do projet ko be anni wattu le nan ya fa emilioji jena e ro non be kollitiri wir fa be del hono be kani fa birade mali yalla jam e teder hani wartale nokko be ngaram be pabo projet ngawe pamoro le leedi meden di dido golleji ngaran golledi le lamu gawo kany e motti dum hani jokki terton ko yata duubi didi kede kanko non ditte Jurgen Kokko kanko ni lamme don walde no ditte ZIZ de ko mo sifido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
les grandes lignes de ce projet
imade odo projet yu fabade ministre kumanide dewral e kany golleji jam e dejere yu hononi bedande jamarande famu bangal golleji talkuru aljendu ka yu dun faba fewde jamarande bangal projet ji tuskoy pudidi jati min dawri no dido projet ji ndar region gawo min jatorto di hononi nafakaaji golleji talkurundo andon wiide dido golleji projet o yu sedan e imadraj amen di ko buri hewde ndar tatteji leedi maldi fuf min goni ka ndar region gawo o kany region moti ndar wuddu leedi malindi sembe golleji amen di goni no projet mu am sadaaji mun hawra hakke milioji jana e ko fawi kalisi euro
1 euro pour les 2 ans
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakra jurne de jello ne les réseaux ngaji meden di kanko horeju waldine no dito ho conseil islamique le leedi meden di mamoud dikko wiama o yihile masinaari ni le lamu segu koni fana gol do jahol fo yo hawo suraye hakkone jale ni gondi ton di ben tinno fati imminaton basi jikasen fa handino holi tv ben tinno ngatno ngatta fu yella nara damal gotal yeltira damal gotal lutte ngardam faado yoro sodo jangenobe gombe ton cinnibe kaldal e kawra galle sappo e jo lewru octobre dabbi non dum e puddi ton murtere mabbe jonte didi wattu jonobe kollitiwili himme mabbe ko an huntinede hore aron no musengabe gombe ton be kan hibirde bantare musengabe jangenobe jande leliire kadi jande hakkundere ngardam faado kulli koro do hollitan wiyede wattu jonodo on suudu mabbe kan wuro mawdo wondu ton nokku noddeter Boubacar Sada siwiam e pabirama ton mangasiji do be kani resirde kaborde mabbe yido mangasiji ngaram faabade wakkati jono arme ono hani gollir ton golleji mudum ko anni ko watta le hen hollitan wiye fa milioji temede jeddi CFA do golli dal Almani kanye e Mali seguruta garanti minirem faado an songo do walde dum wono do ben halana ne gombe nokku no de tassit wiama be pabirama masin ngaji didi wattu jono kan didi wono un deton dido masin ngaji ko watta le henan ya fa emilioji sappo e jeegom CFA ngabbe dido golle jo walde saidi do tugor gal walde ONG de no de accord sekirabe sembe kabaruji dum min jogi nyon do bete hande ndi didi ni wolitindi wiide bonandaaji ngadama fewde arme mali nokku no de tedo faafale sa halleji ndi dum waddi sababu so solda sibe didon keddile hen kany e civil ngade didon soudu ministre humnindu kabaru dum won solda sibe le leedi meden di holliti video do gonga goto e cedido to nokku no dirtedo faafato holliti wiide be do yimbel de be natano le o do nokku de be gonno jikude be biano Allahu akbar Allahu akbar tiagal mudun de arme mali kany e ministre ma yihi noto yaade solda sibe gombe tonbe kanko noddirteɗo Silimane Baldo keƴaɗo walde Nations Unie nde leydi meɗen nde o holliti wattu joni hono tongande makko nde mo waɗi nde no kabaru haqqe ɓiɓɓe adama en gori o holliti wiɗi ɗum hulɓini wattu joni o sanne hono saha leydi ndi worrino kañ e wuddu leydi ndi projet kesso ɓangguile leydi meɗen ndi kanɗo humanade kabaru jaam e deɗerle nokku o ko anni watted len ko ana yafa e million ji jeenayyi CFA oɗo projet yo leydi Allemagne kañum anni humanade ɗiɗogal musaɗɗaji ɓe mbiɓe garan ɓe paabono jaam e deɗere hani wartide le mali fu e maggal muɗum sakiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo bettande ɗi kafande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam